nako ese fucked up no more. Ngizothi shy man, right now. Okay, awesome.
Hey, you heating up, lavish?
Zin baby girl, what's angichaze ndawo ngizwali wena uno baby dad. Skills. Nothing was nine, glazing high, the gangster and a next. Mkuzana ne black, when you shy ice troopers. Mkazi mobise, when you pass the iPhone 12. Hambana ne rank, when you busy, tactic bag, and get broken in a stack, and very uncomfortable and gag as yes. Gatsing the shell, what I'm so good, cause you say. We are so lady, Maubo, no goes gang one day. Telling gang so say, gangs of Pazaras, and then actually. Manje sibuke usunjani sebakusheba waphela isinga siyajampisa sesiyaxeka siyazwela ifiki sahalisa inkinga iphunga liyasixela uzahamba utshikize bantu uchasise okushela
Girl, push me back. I don't want you back. Now I'm on my track. Mind on the bank. Anytime I get, never wasting any chance.
Ubona kwami ngalindele, wow, ngivele ngathula. Ukuthi wena lo sunje umhlaba, shwele uyabhubha, sibhekwa uyagukha. Angisafuni ukujola nami, ozibona ukuthi usufucked up ngeke kusaluka. Wahluleka kusanesikhathi, ngikudinga kwangempela. Manje usufucked up ngizokwenza ngikugabha kwangempela. Ngeza kuwena ngizithobile, ngakushela nawaziqhenya. Wathi ngeke ngikuthole noma ngikhali, wangitshela wangangincenga. Wathi zakhe izidingo, ngeke ngizikhave ngo-350. Leyo mali, imali engekho, awutholi ngisho nebikini. Ngathi kodwa ngeke kufane, ungawatholi amabhiskiti. Wathi asiqale la skills awujoli nongenametric. Manje sekuwena la usuzinika kumina. Uhamba uqoqa izifo usungapha usuzozibeka kumina. Usuzozithela kumina. Kwimanje umanje ungenza ifence usuzozinika kumina.
Can't believe what I see. Look what it's gonna to be. You said I'll never be something. But I see you turn out to be nothing. Now you want me back. When you had a chance. Girl push me back. I don't want you back. Now I'm on my track. On the bank, anytime I get, never wasting any chance.